Aroma 4.
Sono tineneshiani za Abrahamu, kolo la ife Ayuda. Yeyu adapezana ndi zotani? Chifukwa iye uja achipezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu chifukwa cha ntchito zake, bwenza takhala nacho chifukwa chonyadira. Koma ayi, pamaso pa Mulungu sangathe kunyada. Paja malembo akuti bwanji, akuti
Abrahamu adakhulupirira Mulungu, ndipo pakukhulupirirapo Mulungu adamuona kuti ngolungama.
Munthu akagwira ntchito amalandira malipiro. Malipirowo sitinena kuti ndi mphatso ayi, koma timati ndi zimene munthu ayeneradi kulandira chifukwa cha ntchito zake. Koma munthu atangokhulupirira mmalo mwakudalira ntchito zake, Mulungu amene amawaona kuti ngosapalamula anthu ochimwa, munthu ameneyu pakukhulupirira Mulungu adzamuona kuti ngolungama pamaso pake. Davide adanenanso zomwezo pamene adati, ngodala munthu amene Mulungu amuona kuti ngolungama popanda ntchito. Paja iye adanena kuti
ngodala anthu amene Mulungu adawakhululukira machimo awo, amene iye adawafafanizira machimo awo. Ngodala munthu amene Ambuye sawerengeranso machimo ake.
Kodi madalitso amenewa amakhalira oumbalidwa okha, kapena ndi osaumbalidwa omwe? Amakhalira ndi osaumbalidwa omwe, popeza kuti paja malembo tachulawa akunena kuti Abrahamu adakhulupirira Mulungu, tsono pakukhulupirirapo adapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu. Nanga ndiliti zidachitika zimenezi? Kodi ndipo ataumbalidwa kapena asanaumbalidwe? Sizidachitike ataumbalidwa ayi, koma asanaumbalidwe. Kuumbalidwako kudachitika pambuyo pake, kuti chikhale ngati chizindikiro chotsimikiza kuti asanaumbalidwe adapezeka kale kuti ngolungama pamaso pa Mulungu pakukhulupirira. Motelo Abrahamu ndi kholo la onse okhulupirira Mulungu, ndipo Mulungu amawaona kuti ngolungama ngakhale ndi osaumbalidwa. Ndiponso ndi kholo la onse oumbalidwa, osati okhawo amene adangoumbalidwa mthupi mokha, komanso amene akutsata chitsanzo cha chikhulupiriro cha kholo lathu Abrahamu asanaumbalidwe. Abrahamu ndi zidzukulu zake adalandira kwa Mulungu lonjezo lakuti dziko lapansi lidzakhala lawo. Adalandira lonjezolo osati chifukwa cha kusunga malamulo, koma chifukwa cha chilungamo chofumira mchikhulupiriro. Ngati ndi odalira malamulo okha amene adzalandire zimene Mulungu adalonjeza, ndiye kuti chikhulupiriro nchopanda pache, ndipo lonjezo lija lilibe phindu. Malamulo amangodzetsa chilango, koma kumene kulibe malamulo kulibenso kuwaphwanya. Nchifukwa chake lonjezolo maziko ake ndi chikhulupiriro kuti likhale mphatso ya ulere ya Mulungu, ndipo patsimikizike kuti lonjezolo adzalilandiladi anthu ofumira kwa Abrahamu, osati okhawo amene amasunga malamulo a Mose ayi, komanso onse okhala ndi chikhulupiriro chonga cha Abrahamu. Iye ndiye dikholo la ife tonse. Paja malembo akuti
ndakuyika kuti ukhale kholo la mitundu ya mbiri ya anthu.
Lonjezo limeneli Abrahamu adalandira kwa Mulungu mwini amene iye ankamukhulupirira. Ndi Mulungu amene amabwezera moyo kwa akufa, ndipo amapereka moyo kwa zinthu zopanda moyo. Mulungu adati,
zidzukulu zako zidzachulukadi.
Ndipo ngakhale zimenezi zinali zosayembekezeka konse, Abrahamu adalimbikirabe kukhulupirira kuti adzakhala kholo la mitundu yambiri ya anthu. Zaka zake zinali pafupi makumi khumi, ndipo adadziwa kuti thupi lake linali ngati lakufa kale, ndiponso kuti Sara anali wouma. Sadawakayikire konse mawu a Mulunguyo, koma adalimbikira mchikhulupiriro nayamika Mulungu. Adakhulupirira ndithu kuti Mulungu angathe kuchita zimene adalonjeza. Nchifukwa chake monga mau a Mulungu akunena. Mulungu adamuona kuti ngolungama. Mau a malembawa onena kuti Mulungu adamuona kuti ngolungama. Sangonena za yeyeka ai. Akunenaso za ife amene tidzapezeka kuti ndife olungama pakukhulupirira Mulungu. Amene adaukitsa Yesu Ambuye athu kwa akufa. Yesu yo adaperekedwa kuti aphedwe chifukwa cha zochimwa zathu. Ndipo adauka kwa akufa kuti tipezeke olungama pamaso pa Mulungu.